double six.
Katamba wa shibai, I never seen before. Wani aje ni jidai, sweetie, nimesizi niko hai. Penzi lako tamu hivo, linalewesha kakivai. Wana nisimanga, nakula na jilamba. Eti ni oshamba, sio mapenzi, ah, kama penzi. Linge kwa chumba, ninge limenda. Kama jenza, walisema hayawi. Yamekuwa, mimi na wewe. Do forever, aya. Forever, forever, forever. Do forever, forever.
From SureLoaded.com.